wasuba muhle kanjena sithandwa sami kodwa uyangicabangela mina wasuba muhle kanjena sithandwa sami kodwa uzangicabangela mina phela bazokushela mawuphuma la ngaphandle dali kimi kuyazwela angani bazokushela mawuphuma la ngaphandle kimi kuyazwela hayi ngoba ngihlushwa isikwele mina Bangushwa isikwele ngami Angithi dali mawuphuma bazokubuka Bazoloku bencoma ubuhle bakho bengazukuthi imi lokhi beyokuluka Angani mabebona bayajuluka Abanye bathi bayakusaba wena Mina ngicasula ukuthi bayakushela Angisho ukuthi dala uzoba mamela kodwa ngifise ngabi khona umbone ezokufanela Ngoba bafana masela intombi bayishela ngamanga bengayithando kwangempela Phela bazokushela mawuphuma la ngaphandle dali kimi kuyazwela Angani bazokushela mawuphuma la ngaphandle kimi kuyazwela Hayi ngoba ngihlushwa isikwele mngani Bangushwa isikwele ngami Angiphela mina ngifuna ukulahlekelwa nguwe Kanti ufuna ngicabange ini mawuso uzophuma la endlini usufaka ama blue Mawuso ugcobe nama makeup ngule ngiyazibuza ukuthi kanti ubebe uyapi Ngoba sijwayele ukuya noma ungazenzile namhlanje ubuhle omngaka sevelaphi Wasuba muhle kanjena sithandwa sami kodwa uyangicabangela mina Wasuba muhle kanjena sithandwa sami kodwa uzangicabangela mina Phela bazokushela mawuphuma la ngaphandle dali kimi kuyazwela Angani bazokushela mawuphuma la ngaphandle kimi kuyazwela Hayi ngoba ngihlushwa isikwele mngani